Hayi siyabonga phumulele lokho sasemsilana la sikho na sifike ngishilo ngathi ngifundise ngisi la esikhulu sithi public employment program ngithi administrator of community visit. Ekho nje. Kathi ndabe na extended public works program namhlanje silala sikhona and ubona ngizama ukufunda laphansi ngoba uyangichaza uinterministerial. Uyichaza le ndaba ukuthi ayikhona namhlanje qhamuka wonke indawo qhamuka hlangothi zonke kuzohlangana la kusho ngamanye amagama usuku lwanamhlanje libaluleke kakhulu ilanga impela lizobe lihlangene iminyaka iminyango ney'nhlaka ezahlukene. Ingakho njengamanje ngikhuluma noLungisani Mfokadladla uyi-senior manager ka-national department kanti-ke kwi-public works. Kanti-ke sizothi la sikhuluma nge-expanded public works program ukuthi iyini mhlawumbe-ke sibachazele nokuthi kwenzekani namhlanje.
Sibingelele nakubalaleli emakhaya. I-expanded public works program.
Yeah.
Uhlelo lukahulumeni olulethwe uhulumeni ukuzolekelela ukuxosha igadi eziko nokuzoletha amathuba emsebenzi isikakhulukazi ebantwini abahluphekayo. Iphinde futhi balekelele nokubanikeza iskill noma amakhono athize ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi izinga lemsebenzi lo muntu lomsebenzi likhulu ezweni lakithi. So yiloke lolo hlelo uhulumeni alilethile ukuzolekelela ukuxosha igadi eziko ebantwini.
Uma ngibuka nje la iprogram ngiyibona engathi inama-walkabout okusho ukuthi ngamanye amagama sekuke kuthiwa nako asikhulumi ngenganekwane asikhulumi ngento esisuka emoyeni naku la kusuka khona naku la kuzoyiwa khona naku la sekuqalwe khona kukwenzekani osixoxela ngamanye ama-walkabout.
Uqinisile ngempela njengoba u-deputy president uBabu Ramaphosa njengoba ela kanye nethimba longqongqoshe abavela ku-national nabavela kwi-province bazobuka ke eminye imisebenzi enziwa uhulumeni ngokubambisana phakathi kwahulumeni omkhulu uhulumeni wesifundazwe kanye nohulumeni wasemakhaya ikakhulukazi ke la ukuyi-city of eThekwini umasipala weThekwini ubambisene ne-department of transport national department of public works okuyiyona ke engamele uhlelo lwe EPWP or Expanded Public Works Program.
Wayisho kahle lo mfana yazi le nto sengivamisile ukuzwa kugcizelelwa.